nyimbe nga tewensu n'endongo natanjagala namuleetako obusiko genda ne nyimba nga ningagera olugero songa bye nyimba bangi bibatuukirira kino nno kye ndeese si kintu kyangu nnyo lyomu kifuna okugjako nga weewaayo kigambo bwesigwa nga kitumazeemu obuntu naddala emikwano egikatuuka ng'omwenge obwesigwa mukwano yeseminti mu nkokoto bwe guggwamu nga guweddemu ekinyusi bulijjo mukwano bwe guba gukyabimba tate tomanya nti gulibanga omuzira ebyakolwa babiri byonna n'ebisensebulwa birombojja ate ne lwedi yeddawali soka bagalana ababeera nga bandeemu buli omu ayita maama ate ne taata n'ayitaba ebyo bwe biggwawo nga wabaddewo entabuka ebiddirira gabamanya gajjoogo kisisiza gaboggola emirimu gyagisobya byonna byeyali atuusa ng'ajabulanga gwa kyaki omwami kayasamya aty akamw akamwogereko mukyala kyakubawo ogwekiyuza n'ennooni olw'okubumbiriri bwe wabula wasirika ebiddirira bibekonde byavumira tu mikwano gino mwami alijjaddi omukyala bwakyawa n'otunuulira ekitalo lulengera munne ng'empale ajawuuba yenna nakyala n'asooka ava mu mbeera omubiri ne gumuyiwako olutiko ate omumwa ne guwanirirwa kalevu mubuuza nakyala lwe lumala bweyekuba emmanju ngadda ku biri ebirala kitaawe ng'alinda nti obaolyawo n'akomawo oba seekyayi akakulya ndyeko naye nno bwakoowa eky'okutuula ng'alinda kyava fuluma alabe munne kyabadde amusanga mmanju ku lubaala za siita nti ali awo ku kitambaala kyasobola kuba akafaananyi olabaawo ebiddirira bweteba mindi eryo litemamu ekitaba akabanyiga bubi abatakyafaayo nti ova omwami anatadi eyali atuula pako mwami lwakomawo nabyalowooza bijjuza pipa namba naye kasitamanya munne nti obwesigwa talina obuzikookolima abeera mu tulo okunyiga kankyuse mbeyoomuba obuwala zire mbasajja mbalage nga bwabeera musajja wakyawa nakyo kijja yakanyira kasitamanya munne nti obwesigwa talina eyali akomawo ng'ensawo erimu akantu sigadde bwalumu nga tandisa okwosa eyali akomawo ng'oluwaluko omonda kasigadde ennyumba kusimbako mpujjo salawo mbunatandika embaligwa wamankugambye ngakunabula taasa musajja fukengera ndanabula tasa anti okumuluma kibeera mu ebisika okumanya abasajja kino kibakona bubi ulira emboozi ezo zebatera okunyumya omukazi aba omujama oba omuyombi ennyo kusinga lwabeera nti omulwadde w'obwenzi amakanda bye manja agasazisa obwenzi kawuzi w'amaanyi bw'atanookerwa eddagala bwegiba emikwano egy'emiwakula sajja baba yagadde naye okumwanukula ebiddirira libasiga lya nsenke mukyala wumula kakogwe kagwako gyona kwewuliza geera kyakususuuta olusa mwonoonedde omukwano gw'amazima mu lulimi oluyiza kwata kyamayiŋŋanyi obwesigwa mukwano kangira muteeka wali balage bwe buba mu lupiya n'ebintu tikyowola otudda tokibanja na nduulu gwowonyegere yali ekusambya ate bangi tubalabye ntya beewola ebintu oba siringi nga babaddeko obuzibu eseeno kyebeeredde ng'eweddemu amazima addira mu banja n'amuteekako obutemu oba si ekyo nagula ennyonyi abuuke amala gabala teere yeewonya ebijja maliriza mwenna muyiga ebyensi tebigenda kukoma okujjako okufookoleka lwakyali mbufumbosanye weenyi ebyensi gwewa omukwano kusaba oyiga enjagala gwewa ebbanja ate fuba olaba ensasula kati nkomyeko ebyo ate tuliddamu olulala